katik, katika, katik, katika, katik, katika. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfuko nina mavumba, lungu nichili na sunta, yani bo 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 bo. Kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika,
yani katotoka mi, kako ndingi ndingi, kamekazika ndingi ndingi, nyuma mbwi, kako mbwi mbwi mbwi, kana misifa shangi ndingi, likavizia kitambo, leo kamenasa chambo, kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngomani sindi mbali zombe. Na minampatia zabuani muogo aja ngombe. Yani kana niko shaga ro o o o. Paga nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ola tembea. Yani siwezi kutembea. Cheche mena chechemea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama napata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unola rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mwembamba munene.
Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba. Nakalivo na body kinanda, tungulizi meni bamba.
Katika, 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 katika.